Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Bianga Jumata, Tigalgala Kesa Saala Mafura Kajal Kabanga Sasadit, Metro Bandi Kurasagal, Digdamila Mafdig Damishan Rat, Washington DC Rakandabar Sagantafan Oromo, Amajalka. Nagan Kenya Bakaranu a gave Fatajur Tan Maratisanaga who gave Fatota Kenya at Tamultan, Robi, Adolisadik Damija, Barakumalama of Kuratorb, Kesum Mesutun Kesanara, and Tujube Horat.
Beltum Sanagaya, and Soralake to do Sanitim, Bonafurani, Walgabate, Somalek, Sanamukum, Ibisa, Deti, Bakachis, President in America, Donald Trump, Nami, Waran, America, Kesatajajiru, and Dain, Ajajarabas, Matadu Kesakok.
President Trump abbalanga mummicha kan ofisani ra komee qaban ipsuitte fufan odu keessatti gabaasa qabna obbo baqqala garba mirgawo bingaddi famu dorkaman odu dhaabuda gabaasa baldaade sinu qabna jiraattonni finfinneef oromiya kanneen tilmaamni galii guyyaaraan durratti ramadame jedhan komeen keenya deebiin arganne jedhu mootummaanis deebii kenneera gara booda dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaajanna amma guutummaa oduuf sora.
Somalia ke sabona forani walqabate akdaaba gabasi IOM jedutti namakum dibisaddeetit bakat IOM daaba jarbi kees bakat karqaro namakam bakat honeni age guddan ak gabas kanatti Somalia gamkibba kees Gerard Wade IOM mitit gafatama dame Somalet namakum dibisaddeeti kunini jitorb keesat bakate jed nam million tokko tv kum dibitokko duru bi kees bakat ratti namakum dibisaddeeti kunda balame jed Gerard Kambin jarkan itu kubusi sanil lene lafna mati mulcin safi uji dan salen kabdu jiren dan salen kabdu jen. Ethiopia tbulchota motumma itgafatam toti birole abboti qabenna tefi warri jiddu aye walin dae gumbonya tjedane nam soddomi afuri shakkeni dane. Tuneni womuf hares suuf jennetini motumman wada galejer Dr. Nagari Lencho itgafataman biro defanno motumma Ethiopia warruji akkanatin shakkani hidatti eduma jirane jer itgafataman kunen. Skinder Frewto Dutana, Doctor Nagari Rubisetin Kalef Infine Nuerge, Jalane.
Darkampin kun, Baradar Bekajal Kaba Mefi, Ammas Kanitifufeta un, Kanipsa Meoto, Kunisbulchin Sagari, Abarra, Kamadeta un, Dubatamera. Minister at Imoti Communicationi, Motumma Ethiopia, Kataan, Doctor Nagari Lencho, Akaipsaniti, Dame Saharum Sawali, Walkabate, Angota, Fabotik Abenyamalam, Maltumma, Shakaman. Tonna jala olcho walin walqabate kan ittufufeta udubatan
tna sikkaid nebere betelim degmo kazi ke musna
wan kan qoracha bahan khisumatu yud abile huji malaf malten oriballe sentana qoracha bahan
amma fangito koto anna jala kan olan taus kan nembroni sittufufu jeru angota bulchisa magala finfinne motumma federala ra taufi lakofsi kun kan dabalu tau Gamakani nimmo enyumman sani giddu kana labsamu kajiru ta'u nibsamera. To anna jala kannen olan koratamani himannan kanerratit eatu ta'ufi. Tarkamfin amma futata majuru kun gafiyam mandura eroto koka eture olin idata hinkabu. Rakko ero gara gara bifajijji rataf edumma ta'dufef. Ittigafatama motumman bulchin sagari fiduf kaburra kamadde ta'u Dr. Nagarindu bataniru. Tarkamfin kunis bulchisana anno kannen brotis. Ittifu fajjachuusaani Iskender Frew Finfinnee raga baaseera.
Ethiopia tibdubbi miseensota koree walqaayiti shaniin himatan mana murtii federaalaa laaluu jiran yoordhe jarkan mana murtii federaalaa damee lidetaa dhufaniinillee poolisiin jarkan fide horii naqaashii jarkan irratti hin fidadhu dhabee jedheetiin mana murtiitti himate. Abukaatoon isaanii ammoo tunin waan dubbii lafir arkisanii jarkanallee gargalchanii jechuun dubbate dubbii tana beellamaan dabarsan. Tammantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. President in America nama nafas halu fi jijjiireet in loltu America keessa hojjechuuf deemu jiru dhowwuuf ajaj baase. Seerinni ajaj kunini ka Barack Obama President in America ka duri jechu baruu fi keessa abbaan fedhe nafusii saala ka dhiira ta'e dubartii jijjiiraa tokkoon ammoo dubartii ta'eetiin dhiira jijjiiraatilleeni loltuu America ta'e hojjechuu hin danda'a jeje ajajinni baasisuun irra jijjiira. Akka Trump itti gaafatamtoota waraanaatii fi hayyoota waraanaatii wal mari'adhee jedheetiin Twitter irra barreessetti warra nafa saaluu fi jijjiirat kana waraana Ameerikaa keessatti eeyyama hin kennaniif waraana Ameerikaa inni amma idaa guddaa ganagaa keessatti wanti inni awwaalamuuf hin jiru galatooma jedheetiin Twitter ofirratti barreesse Trump. Presidentin Amerika Balanga W. Isa, Jeff Sessions, namamuyo yara jir etin yareni jir enka na garumde mchufatuyu lafinnaan himuti jira. Sessions inkuni nama gaf Presidenti Trump ujitan avduru gomu jir delkaba degger bulchot Amerika kasi deggeran kesa namtoko me tujubest sandevisa.
Jeff Sessions, Senator Republicani Safuti Chichanif, Iba Guchudan Daniota and Dula Filano President Donald Trump Kesat, Degarach Maturan. Hata Umale, Trump, Guyota Yo As, Koranat Marasha Kesa of Basu Sani Rankankai, Dead Abada, Itinjadan. Democratic Senator Chuck Schumer, Akasjer.
It's clear that President Trump's trying to bully his own Attorney General out of office.
President Trump abbalanga dakana wa wasetin huji DCC suuf ittijera sessions jechu
seratum ton republicanu ta hangi tokolle wahila sani huji kadurani deggerun dubata jiran republican tichukuta yuta orin hatch akajranit jeff president chaf amanamu wanta anif isanis akkasuma ta ufiq abu jed sessions akkuma kabine wan ramadaman kanen kani flanno president chano jitt boban afanya imanamari united states paul ryan
It's up to the president to decide what his personnel decisions is and any possible
Murti fi wa murtesuni wa murtinsu ni satfiddu president matbeka
President Trump kalesa kajadanit sessionin hala hamtu ke sabbusu sani halani abbalanga mumicha kanofi rakko ke sa akainsen olchuf garu wanjadanin qaban
with the attorney general but we will see what happens time will tell
wan inno jatsun guddo rajib Wani tana molo manulal, sunammo saatu misitegan.
President Trump nama chichak abukan akkasashans moggat yok odan gati politikach ma isan basisuf jira. Kongresin, White House if sanatin republikanu tanto atame jira tuyu, heddun hariro president chafisan giddu wal madal sisani, imamata abangal mangawu fitanit attamin ittimilkawa kadandaan ittibitache jira.
President in Venezuela Nicolas Maduro serbiyiti isa bultun jijjiru fi kurfo jira parti mormitu ammo iftani achantu biyisunitti gamum chufanu hirir baba hirir naga bahani lafet chichosuf koppi jira jechun dubbachu jiran. Maduro serba anankana sambat gudda tiyanukana lapsuf deema ummati ammo bari jimaata tuyu kara magala biyisani kara kasitirra tiyayetine hirir itbao koppa ujira udun ammafkabtanu.
Kan lagi fatah jertan Radio Sagale Amerika, Sagantafan Oromoti. Obbo Baqqalaa Garbaa mirgi wabiin bahu akka kabajamuuf abukaatoon isaanii iyyata galfachuun ni yaadatama. Abbaan Alangaammoo gaaffii dhiyaateef deebii isaa har'a dhiyeesseera. Abukaatoo Obbo Baqqalaa Garbaa kataan Obbo Abdul Jabbaar Huseen jaallanneen haasofsiisteetti akkas jedhu.
Gaafa dura jalmurtiin dubbifamu sana keewwanni duraanitti himatame jijjiirameeti amma seera yakkaa ka bilee jalatti gale waan ta'eef inni itti jijjiirame kun immoo mirga wabii kan hin dhoorkine waan ta'eef isaan nama maachii qabanii isaanii nama armaan dura biyya ambaasadaanii deebi'anii nama ni baduu ragaa balleessuu maalii akka hin jennis ragaan abbaalangaa warra dhagaamee xumuramee jira waan ta'eef mirga wabii akka bayanii alaa. Kalimatanii kan jedhu iyyata keenya galfannee turre. Manni murtiis yeroo dheeraa jalmurtiisan dubbisaa waan turee fi iyyataan dhiyeeffadhaan jennaan bu'uuruma saniin iyyataanii dhiyeeffannee turre.
Har'a hoo maaltu ta'e?
Har'a akkuma manni murtii armaan dura beellama kenne abbaan alangaasi iyyanni kun isaan qaqqabee deebii irratti kennanii jiru qabxii lama kaasuudhaan mirgi wabii eeggamuu qabu kan jedhu kan mormanii. Qabxiin tokkoffaan armaan dura hanga dhimmichi kun furmaata argatutti mirga wabiitiin bayuu hin qaban jedhamee manni murtii sun ajaja kennee jira. Dhimmichi hanga ammaas furmaata hin arganne furmaata kan argatu gaafa murtii nama waan ta'eef manni murtii ajajuma duraan kenna irra deebi'ee ajaja ofii diiguu hin danda'u. Kanaaf irra deebi'ee ilaallamuun qabu mirga wabii kan jedhu kaasan qabxii tokkoffaa. Qabxiin lammaffaan irra deemsa falmii. Adaba yakkaa keewwan jahatanii torbannaan isa caqasuudhaan kan kaasanii tokkoffaan dhaabbilee fi namoota dhuunfaa biyya ambaa jiran yookaan biyya alaa jiran walii wal quunnamtii qabanii carraa biyya alaa bahuu qabu ammas yookaan baan ta'e gocha wal fakkaataa raawwachuudhaan yakka kan biraas raawwachuu danda'u waan ta'eef mirgi wabii isaanii eegamee mana sirreessaa keessaa bahanii alaa falmachuun qabanii kan jedhu.
Kanaaf isin yannaa dhiyeeffattanii abukaatoon immoo hin ta'u yaada jedhuu qabaa kan gam lamaanii ilaalee mana murtii murteessaa jechuu keessan.
Abbaan alangaa fi waan mormuuf ibsate nutis waan nuuf ba'u qabaa jennuuf yookaan immoo isaanii mirga ofiitiin ba'uu qaban jennee ibsamee jirru amma mana murtiitiin jechuudha kaasii biratti kennu.
Shororkaa taanaan wabiin ba'uun hin danda'amu. Amma garuu imannaan obbo Baqqalaa faarratti dhiyaate jijjiirameera miti?
Keewwanni isaa jijjiiramee jira. Seerri jijjiiramee jira. Labsii farra shororkeessummaa jalaa ba'eetu labsii seera akka idilee jalatti keewwanni isaa jijjiiramee jira jechuudha.
Egaa gara sanatti jijjiirame mirgi wabiidhaan ba'uu eegamuu qaba moo hin qabu?
Abbaan alangaas deebii isaa keessatti akkuma ibsa seerichi mirga wabii kan dhorkisiisu miti. Amma isaanii seerichi akka hin dhorkisiifne isaaniis deebii keessatti ibsanii jiru. Garuu immoo keewwata seera deemsa falmii adabayakkaa keessatti keewwan 67 jira. Namni sun deebi'ee dhufamuun dhufu beellama irratti hin argamuun argamu kan jedhu nama dhaabbilee adda addaa namoota dhuunfaa adda addaa biyyaan baatii beeku hin baduu deebi'anii hin dhufani beellama irratti hin shakkinaan jedhu yakka wal fakkaataa sirraa hubachuu hin danda'u kanaaf ba'uu hin qabne seerri hin dhorkan jenne isaaniis.
Har'a yeroo kun jedhame boo Baqqalaan dhiyaatanii dhaga'aniiru falmaniiru?
Walumatti dhiyaate hin dhiyaanne isaan.
Akka seeraa silaa maaltu ta'u turre ture?
Manni murtii adoo dursee ajaja kenne ta'ee dhiyaachuma qaba ture hin dhiyaanne hin dhiyaanne.
Jechuun silaa waltajjii sanarratti obbo Baqqalaan falmachuuf carraa qabu turan?
Yaada isaanii ibsachuuf carraa ni qabaatu gaafii kan dhiyeeffamenuma. Namni murtii yeroo hundumaa jidduutti namni yoo gaafii qabaate falmii yoo qabaate yerumaa fuudha waan ta'eef atoo dhiyaatanii wanti jedhan hin dhabamu.
Beellamni itti aanu yoomittam?
Baatii matan 26 aasee 19 guyyaa 7 ta'amire.
Guyyaa 7 boodatti beellamame?
Beellamame.
Obbo Abdul Jaabbaar Huseen deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:45 ta'era amma dabareen kasirbaati. Gaayee Dandanaa Sayyoo Walleessaaf hedduu galateeffan. Dirree Dimookiraasii. Tilmaamni galii guyyaa haaraan kan irratti ba'ee jiraattota magaalaa Finfinneef naannoo Oromiyaa ibsanuuf kennaniin hanga ammaatti komee isaanii furmaata argate kan hin jiraanne ta'uu dubbatu. Keessumaa naannoo Oromiyaa magaalaa Shaambuu keessa akka jiraatan tokko akka jedhanitti daldaltoonni aangawoota mootummaa waliin walgayii ta'anii akka turan ibsanii namoonni irra hedduun walgayii san dhiitanii ba'uuf suuqileen hangi tokko cufamuu isaanii ibsaniiru. Namoonni ibsa mootummaaf yaada uummataa walitti qindeessee jira kunoo.
Gama mootummaatiin immoo daayirektar abbaa aangoo galiiwwanii fi gumrukii Itiyoophiyaa obbo Caannee Kabbadee rakkooleen uummataa himannaan isaanii mufannaan isaanii furmaata argataa jira jedhu.
እስካሁን ቅሬታ ካቀረቡት 80% ያላነሰ ቅሬታቸው እየታየ ነው ያለው።
ከነን ሙፈና ደገስ ዘንከሳ ዲበራ አንገሰዴ ተማገዲ ከነን እንታነፍ ሙፈናን ሳኒ ኢላለማጅራ ከነን አፈኒፍም ወትፉፋ አቺ ቦደሞ ከሰደርካ ቱጅራ ከሰደርካረት ከነን ሙፈና ቀበኒስ ሐለ ወልፈካታዳን ኢላለማ ዴማ ጀቹዳ ኩን አካ ሙደቱ ዋን በግነፍ ስን ሙፈና ደገ ፈቹ ኩን ድሪፈሜ አኩመ ሰናን ከሱም ሲስና ሆጂንሰ ኦጂ ሰደርካ ረመዱ ግብራ ሙርቶዳን ከፈለም ዋንቴፍ ሙርቶምቦ ትልማመረት ከኑንዳይታ ረጋ ሳይንሲረት ዋኑንዳይሚቲ ትልማማ ትልማማ ገሊሳኒ ጉያረት ከኑንዳዌታ ኢሳን ጉያት አመነርገና ጅረኒ ዱበቱ ገመከኛም ቆራናረቱ እንዶብኔ ትልማማሳ አመነጀነት ቲምና ከነረት ተዳም ፈገኝው ጅራቴ አካታ ወልት ያቹ ደንደውት ረዴብኔ ላለ ትልማማና ምን ግብራ ባሱሱን ከን ወሊን አካታ ወልት ያቹ ደንደውት አከከፈሉ ካንሞ ባሱ ታስተማ አጀዱ አንገዋን ዋጅራ ገሊወኒ ኦቦ ከበደጫኔ ቡልቺስናኖ ኦሮሚያስ ገመሳቲን ዴቢከነ ጅራ ቡልቺስናኖ ኦሮሚያቲ ኦገናን ቢሮ ኮሙኒኬሽን ይሞቱማ ኦበዲሱ አረጋስ አረቅ ኢማከነረቲ ዋሂለከኝ ጽዮን ግርማፍ ጋፈተመኒ ዴቤና ከነን አከነጀደን
በኦሮሚያ ክልል እስከ ትላንትና ድረስ የነበረው ትላንት በአንድ ዞን ብቻ ካሉን 19 ዞኖችና ለክልሉ
ቡልቺሰናን ኦሮሚያ ከሰት አጋ ከለሳት ከቱሬ ጎዲና ኩደ ሰገል ቀምኑፍ መጋላለ ቡልቺሰናን ከነትዋ መማን ገራ ኩደ ሰደቲ ቀምኑቱ ጅራ ከነን ከሳ ከሱቂ ሳኒ ጩፉዳን ከለሰ ሞርሚ ሳኒ ደገስሰኑ ካን ሙፈና ሳኒ ደገስሰን ጎዲና ሆሮ ጉዱሩ ወለጋ መጋላ ሻምቡቱ ቱሬ አረኩን ጉቱማቲ ደልደልቶ ተወሊን መሪንገገሰሜ ሱቂሌን በነመሪጅሩ ጉያራ ቡልቺሰናን ኦሮሚያ ከሳ ጎዲናሌፍ መጋላሌጅራን ከሳ ከሱቂን ከሰት ጩፈም ተኮልን ጅሩ ገባሰነረቅን ዳዌ ነንጠቀምነ መለ አማ ከለሰ ገልገላቲ ሙፈናሌን ኩመቶር ባተሚ ሰገልታን ኮሬ ሙፈና ደገፈቱ ጥያተን ጅራን ከነን ከሳ ኩመኩደ ቶኮ ከነንታኒፍ ኢላለሜ ፉርማን ንትከነመ ጅራ ሙፈናን ሳኒ ስሪተውን ምርከኔ ሰሜ ስራኤፊ አከ ከፈለን ታስዘሜ ጅራጀሩ እትጋፈተማን ቢሮ ኮሙኒኬሽን ሞቱ መናን ኦሮሚያ ኦቦ አዲሱ አረጋ መጋላ ኢሳን መቃዳ እንደበለቴ ጅራቶን ጎድና ላይ አደዳ ከሰ ጅረኖ ማልጅድ ዋይከና በከወነ አደዳ ትብልብሉዳን ከነናን አሶሲሴቱ ጅራ ኩሮ
እንትኒ መርካቶ አዲስ ከተማ ሰፊ ትረን ጅራ
ሀል ገባ ጅሮም ማልፈካታ ዋዬ ግብራረቲ ደልደልቶኒ ዲዳ ገርሲሳ ቱረኒ ግዱ ከና አመ ማልቲ ሙለታር
ከሌ ሰራይ ገሌ ዴቪያኒሩ ወጀ ዱሬራ ነሙኒ ጩፈኒ ቱረኒ ወለካ ጉት ማንጉቱ ቴንጩፈኒ ጋሳለለ ቴንጩፌ ቱሬ ግዱ ወለካ ማርካቶች ከረምራ ቦቴል ናልማል በናቱ ካሁመ ውይጠታለ የች ቱረኒ ጩፈኒ አማ አክሲዮን ረት ሮ ገነመ ጋፋ ውጆ ለመስኮዱ ፈኒ ምረት ጩፍነ ቢዝነስ ዋነ ከስጀዱ መጠን ስናን ዴቪያኒ በነነች ሶዳራን ከንካይ መሌ ከመነ ሞተና ላልቱ ለሞን ፍራቴቲ ሲገል ወንት ስራኤት እንጅሩ
ገመ ሞቱማቲሞ ማልጀዱ ይበራር ከሰደ ተመከተው ኡመታ ደልደሉስ ኡመተ ወጅት ወጂኒ ወሊገልተ ወልት ዱፍኔ ዱበቹ ኡምኔ ጅራ ዋንጀዱ ደከንሳን ዱበታ ጅራን ኩና መሙለታ ጅራ ቃሞኒ ሞቱማ ዱፈኒ ደልደልቶታ ግብርኑት ጉደተ ጀደን አሶፍሲሰኒ ዋን ፎርማተ ከነን ጅራ ናነው መርካቶት
ነሞኒ ወጀዱሬ ጋፈዱ ሳኒ ጀልቀበራ ገሙ ስሚት ጩፈም ቢዝነስን ከሰን ጀራኒ ስመለ አከስ ዋና ኮንሰንሰስ ይረጋኒ ብሊገልቴ ለንዋን ከነት ፈነት ይፈካ ዊታ ጩፋው ለኒ ገርመና ደመን ጋፈዱ ሰኑ ዋርኒንግ ዩዋን ስመጥ ሰኒ ስመት ይፈካ ደመለ ይወልጋኔ ከነዋን ዋሱ ሲሰን ይጅሩ ከመነም ቤትጥ ይቻለ
ደለልቶ ተሮ ማል ደጋጅርቱ ነሞተ ቤተንራ
መደለልቱን በቃ ሱዳን መራንግ ቢዝነስ ያለዩ ያል ትፍሰን ከነራገኝ ኩሚሽረይ ፈመስን ተዋን ይገዳል እንጂ ሮማማ ኦክሳማና ኩመዝዱሪ ወጀቱ ዘርፉን ድራጋ ዋን ሆሞ እንዴ ከምስ ይያለ ማለት አማማ ሱዳን ረንካን ከይገንጭ ፈን ቢዝነስ ከሰን እንጭ ፈማይደን አንተ መጣሰል ይሩበር ከና ሱዳን ከና ካን በና ጀምናን ብቻ ፖሊስ አነከፊት ይገሩን ሳለ ዋን ከሰልና ሳን እንጂ
Guddina Hororii Wallaggaati. Aanaa Shaambuuti. Magaalaa Shaambuu kan ta'edha. Jidduu kana guyyaa lamaa fi jidduu aangoo biraa waliin qabatee gara suuqii 96 ashagamee isaan immoo har'a xinnoo saaqamee jira.
Har'a xiqqoo saaqamee jiraadha kan isin jettan?
Midhaan saaqameera. Midhaan immoo naannoo suuqii 96 cufame jennaan ashagamee saaqameera jechaadha. Akka deemanii kaleessa deemanii saraayitii poolisii qabatanii baay'inaan deemanii. Namas beeksisaa nama kan saamsamiru walakkaataa akka suuqii naannoo 60 ol kan ta'e.
Suuqii 60 ol kan ta'e ashaganiiru jechuudha. Garuu mootummaan kan inni jedhu naannootti qaamonni keessa deebi'anii ilaaluudhaaf ramadaman bobba'anii uummata wajjin dubbachuudhaan furmaatatti dhiyaataa jiru. Walumaa galatti 80% akka ta'u uummata wajjin wal quunnamnee gara yaada tokkotti dhiyaataa jirra jedheeti kan inni dubbataa jiru. Mariin uummata waliin gaggeeffame jira naannoo keessanitti?
Adda sa'a booda gaggeeffame ture. Akkasitti waliin galee akkaataa gubbaatti jedhame waan taaneef kan irraa hidhatame jedhamu kunis xiqqaa waan ta'eef kanaan ittiin deemnee jedhaniiti madrakii kana dhiisanii ba'anii. Kanarra kanarra kan ka'e gakkaleessa ifa deemanii waan isaan saamsan.
Dheengadda yeroo walgahichi gaggeeffame aangawoonni mootummaa maal dubbatan?
Akkaataa komee komeen keessan dhiyaateeni inni baay'ee ol ka'eeru ilaalame gadi siniif bu'a. Inni kaanis immoo iyyuu keessa deebi'ame ilaalame siniiti salphisama irraati waan ta'eef hojjasitti banaatii hojii hojjedhaa jedhamu jennaan namni immoo iyyuu akka kanaatti miti. Ilmoonni kun 55% ol yoo xiqqate nurraa ka'uu qaba dandeenyu hin kaffallu kan jedhu garri caalu dhiisee ba'ee namoota muraasa malee nafne sababa kanatti kan ka'e kaleessa saamsan irra deemani ashagan irra deemanii jechaadha.
Godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduu irraa magaalaa Goojjooti. Dhibbeen gibira humnaa olii dhoban darbe keessa guyyoota hojii shaniif tajaajilli hawaasummaa waan dubbisaayyuu. Jechuun akka geejjibaa baankii kana kanaa wal qabatee dhaabbatee ture. Yeroo darbe immoo hin fooyyessina haalli gibiraa sassaabbiin gibiraa kun haa fooyya'u jedhanii warricaa akkuma isaanitti fakkaatetti haa kaffalan yookiin ammoo yaadanaa kaffalanii tilmaaman akkuma itti tilmaamni isaanis tilmaamanii haa kaffalan jedhanii haalli itti isaan deemaa turan kaffaltii gibiraa sanaaf shakkii keessa waan isaan galchee daldaltoonni tokko tokko nuu fooyya'a laata. Erga nuuf fooyya'uu danda'a ta'ee maaliif hojii keenyatti hin deemne jechuudhaan yaa'u torbee shaniila amma keessa jirru kanaa hojjaa durarraa galqabee daldaaltonni hundumtuu hojiitti deebi'aniit hojii keessa jiru jechuudha. Garuu eegasiiti immoo akkuma duraatti jira wanti fooyya'e tokkoon jiru jedhanii amma immoo miidiyaadhaan irra deebi'anii immoo kanaan ammas immoo deebi'anii immoo fannaa keessa jiru jechuudha malee ammas immoo isa kana balaaleffachuudhaan yookiin immoo isa kanas. Mormuudhaafis immoo daldaaltonni marii achaadhuma jiru maal gochuu akka qaban gara fuulduraatti maal irra ga'uu akka qaban malee dura dubbatanii ka'anii duubee deebisanii ammas immoo akkuma duraatti jira jedhanii kanaaf tapha ijoollee fakkaata gaa amma wanti amma jiru kun maaliif daldaaltonni duraan baay'ee mataa dhukkubsatanii fooyya'aa jennaan immoo xiqqooshii gara hojiitti deebi'uu barbaadanii jennaan ammas immoo gadda galgala gaa wanti jijjiirame tokko jiru jennaan ammas akkaataa kamiin akka itti deemamu qabu mariirra jiru malee. Tole jedhee namni fudhatee hin jiru yookiin immoo itti gammadee namni hojjechaa jiru hin jiru jechuudha.
Duraan mootummaan walgahii waameet immoo naannoo keessanitti akkamitti waadaa isiniif galee ture ni jijjiirra jedhanii kan isaan isinitti dubbatan walgahii irratti immoo dhuunfaatti.
Walgahii irratti waamaniiti tilmaami mootummaan naannoo Oromiyaa akkuma walisoo irratti miidiyaadhaan galgala sonas dhageenye isumarraa ka'ee namni abdii godhate egaa abalutti dhugaasaatti yookiin immoo tolasaatti qarshii nama kanaa haa murtaa'u. Jennee nuti hin ergine nuti qajeelfama ergine kan isin balleesse yookiin immoo kan akka isin miidhamtan godhe warruma tilmaama gibiraa naannoo keessan jirudha malee nuti murtee akkanaa kana hin dabarsine waan jiraniif mormiin uummata gara nutti gore warruma tilmaama gibiraa sanarratti gore jechuudha yaada isaanii gara mootummaa irraa kaasanii warra tilmaama gibiraa sanarratti gore irra deebi'amee haa ilaalamu jedhaniga kuni afaan isaaniitiin kanaaf uummanni kanuma abdii godhate jechuudha gara hojiitti kan deebi.
Achimmoo deebi'anii waan ni jijjiiramu hin jiru jedhaniidha kan isin jettan.
Achi as deebi'aniiti gaa amma jaalattoo jibbitees wanni jijjiiramu hin jiru kuni qajeelfamadha komii yoo qabaatte dhiyeeffadhu hin laalla jedhu waraqanni namaa guuramuu malee namni komiin isaa sirriidha jedhee ilaallamee fi komiin kee sirriidha jedhee namni tilmaamni jireenya isaa sirreeffame tokkollee hin jiru jechuudha. Afaaniin garuu dhiyeeffadhu jedhu nama achi deeme yoo barbaadan ifatu yoo barbaadan ni hidhu yoo barbaadan ni doorsisu kana ala namni qabatamaadhaan gadi taa'ee kuni tilmaamni kee dhugumayyuu kuni karaa malee yookiin immoo ammaati kaffaluu hin dandeenye ol sitti murtaa'e jedhee.
ilmaammi gibiraasaa gariisaa kan irraa hir'ate homtuuyyuu hin jiru. Amma sadarkaadhuma afaaniitti hundumtisaa amma kan deemaa jiruyyuu.
Godina Jimmaadha. Kan hin jirus magaalaa Jimmaa naannoo Bachoo Booreeti. Akkuma beekamu kun guyyaa sadaffaadhaa fi mormiin itti fufee jira. Namoota kaanillee dirqii isaatu jiru. Dirqiidhaan bakka tokko tokko banamullee namni sochiin hin jiru. Baankiin banamee jira. Banaadhuma isaa taa'aa jira. Namni illee deddeebi'u hin jiru. Haala kanaan itti buufamaa jira.
Suuqiiwwan akkami banamoodha moo miti?
Lakki cufamanii jiru. Kaanillee dirqisiisanii isa kaan saamsameera waan jedhamutti maxxansaniin nuti qodaan keessa jiruudhanii tokko tokko sodaatanii banaaru harki caalaan cufamaadhuma jira.
Garuu mootummaan kan inni jedhu qaamonni keenya bakka adda addaatti bobba'anii uummata waliin mari'achaa jiru. Uummata 180 waliin dubbachuu dandeenyeerra. Bakkawwan kun itti ta'etti immoo walitti dhufeenyi uumamee jira. Yaadi qaamota gibiraa fi yaadi uummataa walitti dhiyaataa jira jedhee dubbataa jira. Waajirri gibiraa kan federaalaa. Naannoo keessanitti mariin gaggeeffame jira akka?
Waan seegu duraan gaggeeffame kun waanuma akkaati jedhameeti gaafa wixataati mormiin jalqabuunsaa waan fedhamu gaafa kibxataa reediyoo faanaa jira FM 98.1 Jimmaa. Itti gaafatamaan waajjira galii obbo Waasiiwwan kan jedhaman dhiyaatanii koomiin tokko illee hin jiru. Nuti parsantii 90 sirriidhaan of eeggannoodhaan hojjetameera. Xiqqoo rakkoo kan qabu parsantii 10 hin caalu waan jedhu kan dubbataa jiran. Kallattii dhumaan dhiyaatanii uummanni illee itti bilbilaa jira. Dubartiin tokko shiroo gurgurti. Haadha koo shiroo gurgura. Shiroo gurgurteetu iyyuu sadarkaa tokko fayyadamti shiroo gurgurte. Akkamitti shiroo barandaa irratti gurguramu? Gaafa roobu kan nuti qodaa gaggeessinu akkamitti akkana ta'a jennaan kun dogongorra ta'uu qaba jedhanii kaasanii kanumaanuu hin amanne jar.
Hin fudhanne jechuudha.
Fudhanne parsantii 90 sirriidhaa dhaaru addas oduudhaan kan dhiyaataa jiru. Uummanni harka caalaan kaffaleeraadha. Wanti kaffalame hin jiru. Amma hin fafakkeessu. Waan sidibuu aspaaltiin tokko jirti. Feesbuukii irratti arguu dandeessa. Waan bichuun tokko dhoqqee turte gaafa wixataa akkas ta'ennaan gaafa kibxataa kaleessa cal jedhanii diddibaa jiru. Amma fakkeessuudha. Bakka wanti sirri fudhatan hin jiru. Wanti sirreessuudhaaf itti deeman tokkollee hin jiru. Waan akkasiiti bakka. Namni keessoon wanti gubatee jira waan akkasii kana.
Tole guddaan si galatoomsa dhabsa keetiif.
Tole waan keessallee ulfaata.
Oduu xumuraaf gara sooraatti isin dabarsa.
Soomaalee keessaa bonaaf waraanii hammaateetiin akka gabaasii IOM jedhutti nama 1807 keessa baqate. IOM dhaabaa jara biyyi keessa baqate qarqaaru. Akka namni akkana baqatu kunin akka guddaan Soomaalee gama kibbaatti 7 keessa baqate. Duruyyuu nam miliyoon 1,000,000 fi 100,000 naannoo sun keessa rakkin gargaraatiin baqate. Itoophiyaatti bulchoota mootummaa itti gaafatamtoota biiroolee abbootii qabeennaatii fi warri jidduu yaa'ee waliindha jedhan gumboo nyaata jedhaniitiin shakkanii nama 34 hidhan. Itoophiyaatti dubbii miseensota koree walqaa'eetii shananiin himatan mana murtii federaalaa laaluu jiran yoo arde jara kana mana murtii federaalaa lidataa dhiyeessanitti poolisiin jar fidisuun jar naqaashii itti ta'u horiitti narra xiqqaatee fi itti fiduu horii mana murtiitiin fidu dhabee jechuun dubbate. Pireezidaantiin Ameerikaa abbaa langaa addaa biyyisaa Jeff Sessions namummuu yoo yaraa jedheetiin yereen inni jedhuun kana gumii keessatti marroo hedduu irra deebi'eetiin laafinnaan dubbachuu jira. Sessionsiin kunneen nama gaafa Tiraamp pireezidaantummaaf dorgoon bulchoota Ameerikaa akka isa deeggaran keessa nama jalqabaati. Pireezidaantiin Veneezuweelaa Nikoolaas Maduuroo seer biyyitii isaa bultuun jijjiiruuf kurfoo jira. Paartiin mormituu ammoo iftaanii fi iftaanii achaantu biyyisaanii gamumgamaan hiriir nagaa itti ba'anii dhiqqoo dha'uuf qophii jiran. Maduuroon seer baanu kana sanbat guddaa itti aanu kana labsuuf deema. Uummati ammoo jimaataayyuu magaalaa karaa kasitti yaa'eetiin hiriir kana ba'uuf yaa'utti jira. Uummati Veneezuweelaa pireezidaantiin isaanii hujii irraa buufachuuf dhiyootanaayyuu dhiqqoo dha'uutti jira. Maduuroon ammoo biyyi seera deebisuuf yaa'u jirraa jechuun dubbata mataan oduu kana.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufu.